Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
gani kottu bogjande fandu hala Mamadou Samassou jamnyal sakrabe hedibe den nyibe gol galbe kesse sere bamako dabari mudu nangondi fede kumbe kabar mudum be ngadi kalti dalato gubernura bamako julabe maji ke beta goto meri modo bamako tiagal ko hulta ben fay goto pat joto nokudo cuma hebile lumo sugunin kura dingon sembe kabar jamen handi di bismillah sakrabe ñandi didi mars nde gouvernorat bamako ben yidi e ciottobe dabaji gallure nde yalla dawrude no egginte galbe jiddi gonde le gallure nde yaade le nokuji tati mahadi ben gudde mahede ben sere bamako dido nokuji ngoni kati sanankoroba e zantigla ke na fostam Ousmane Nyalbouli
horeje fedde marobe dabaji Mahmoud Abdoulaye Diallo dulla e kuteji ko nde dabare watta kanu no holdi wida nafangaaji leydi ardinte
no joni wonde fu ko wi'a ndena gu leydi fu ardi kebal sabira nani hala hala kebal fu daya da wuda da reni ka e marobe daba e fu kolliti tidal gorne hen kay ene hore mun ndena go mun no leydi ndi wurdi hande ni be mudum kolliti mi kay te mbawi e dardude laamo fadde galbe de ebude e mudum ton bankiji tawe arwaawi yetti ton kalsama sa soodi ngara pamtaama bomo tidal te wadan parce que deja arnandi gromoji kewdi uddi
fayno holita wattude kan egude gouverneur district bamako Abdoulaye Koulibaly waldini hakkilaji wiide dabareji fu bamete yalla golle mun ana lato no yellirani golleji ana gonda dannugol galbe kesse golleji pawidi dum ngol nokkuje yogaji kanye kabar ko ak margal dabaji dum kay timmi de gonde mo ininde laawi jooji e nokkuje sini kabaruji mu don fu kawlentinama min puddanden golleji e ginde galbe de yaade de kesse de mi cintinde wiide de dabare e gingol galbe Bamanom ille sappo e jeena lewru septembre hitaande 2024 yurude gouverneur saabe no ndenaagu heɓirte e wi wayeɓe o kabaru ana wawi wadde kutteji ɗo ɓeydugol cogguttew
geɗɗu hertanaaɗu yaagol retraite e ɓutugol geɗe latotoɗe e sababu gollowo notoro ɓural kiɓɓal mbeen gonnoɗe sappo e jeɗɗi wartiraaɗi sappo e nayi ɗi ngoni mawɗi e mbeen waltigoji anniyaaɗi ɓamaneede golloɓe mali golloɓe furba ɓe wonande laamu o ndenno fadde ɗiɗo seraji naɓe to sente yala ɗe wote kanko docteur Fassoum Koulibaly woni ministre kumniɗo golloɓe mali o sifiki dow kabar muɗum kedde festango Ousmane Nyalbouli
le statut effectivement
sariyaji di cultivide won nyakongoji ngaddi dun sabbe de min darti waylitinde di tiagal han lebbi jagon be ngatta jande bafodi dum fawodo do egitagol golle wentagol mangol ngadangol ko mbiyata dabere heede jokkingol jande arande himbe jangirano ni tan tawe ndokka kayamirode ngala congé jande na du dartugol jottinede hakkilo amen joni ana hani jande de jottine fa gasa dow no hasindinira nde wadire yude 1961 yottaade 2026 genari hokkataake wattunde joomun e foftere golle honno seedi no sariya golle wi sabbi hokkugol joddini wadirata na fawi do tabande sappo e jeddi na du no fawirino didi tawda hitande de joomun ekiti golle no hawrata duubi capantati e joyi e golle joni men jottege tabande sappo e nayi
14 echelon
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
holitingol metti wadama beta alkamsari hande to meri modo bamako julabe suni kura andibe beta ko wiide fay goto yamiraka yaade le nokkudo cumu hebi ben fadde no saraydi ben kambe yime meri ngadi kanko Oumar Traoré woni horejo fedde yeradon lumo medine woni suni kura kedan ko wali du festan Ousmane Nyalbouli
manga wala sugura la somena
duko wadde beta ko le dum sugoni kura kenyan meri bamako noddimi do kabaru dum ngo ko noddirmi ana fawi do tobbe tati min kali hala limtugol bonirabe dena gulumo ngo e hono wallongoji ngadnaade bonirabe daranirte min bi lamu o min jida lumo ngo udde dubi joyi na du yaade fa dubi jeddi sabi tiagal mo intingol lumo ngo julabe ngala bawde sanne baba wirfitar limago beta ko ko juymi min ji panama ji kulitin demin na leno ko tawen min diwran do dun woni ko nawi yogabe wondo haif e min wiide meden gollide e laamu o yala di panu ngaji anandarani tawen wana non
go yoruna na chu a turuleka
sakra pam pam dokkatene kawlino hande di on jarama hedade yon ji tiagal dun